Katonda,
which we are God's offsprings,
era tuyigirizibwa Katonda,
and we are taught by God,
kyetuva tubeera n'ebitabo
byaffe.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Nga bwe yatusindikira ekitabo ekirimu sirabasi zaffe,
like he sent us the book with our syllabus,
Bible,
the Bible,
era tuteekawo ebitabo byaffe wabbali wali,
we put our books aside,
nga tukoppa mu kitabo kino netuteeka mu bitabo byaffe,
copy from this book and put in our books.
Naffe tulina ovuganya n'ensi,
we too, we have to compete with the world.
Nga nabo bwe balina obutabo bwabwe batusomera nga twawandiikanga,
just they have their book, they read from and we wrote in our books.
Naffe kitaffe yatuweereza ekitabo ki,
we too, the Father sent us his book,
tukoppamu netuwandiika mu byaffe nga bwe tugaziyamu,
copy from it and write in ours to broaden as we connect scriptures.
Yes, he was your
praise Jesus.
Eh, kitabo kirimu syllabus za
phrase we rekoda. It's booked a number of our syllabus.
Yes, he was your
praise Jesus.
Tugena master kuraba family tukuvu.
We are moving on to see the whole family.
No bufumbo obutukuvu.
And the whole marriage.
Yes, he was your
praise Jesus so much.
Jesus it was sent by you.
Last time we last covered.
Na tumazo kuraba eteke kulu.
And we saw the major law.
Eriko ma family ntukuvu.
Which governed the whole family.
Eryanyonyuru bulungi.
And which was explained properly.
Kusinzira mbakolise kisoke sura yo musango.
According to 1 Corinthians chapter 7.
Orunyiri olusoka.
That verse 1.
Atugende tusomeyo ko.
Let's go back brief and read there.
Mwanga tuoleke to kuraba eteke.
We are heading to see the second major law.
Yes,
praise Jesus.
Bakolinse ekisoka esule yo musanvu olunya olusoka.
1 Corinthians chapter 7 from verse 1.
Naye kwebyo bye mwampandikira kirungi omusajja obutakwatanga ku mukazi. Naye olw'obwenzi buli musajja abeerenga ne mukazi we ye. Na buli mukazi abeerenga ne musajja we ye. Omusajja asasulenga mukazi we ekyo kimugwanira.
Let's move ahead.
Sura ya 11.
Chapter 11.
Eri sura ya 11.
Chapter 11.
Onyoro okubiri.
Verse 2.
Bakolinse ekisooke sura ya 11 onyoro okubiri. Mbatendereza kubanga munzijukira mu byonna. Era munyweza bye mwaweebwa nga bwe na
ekisooka.
1 Corinthians chapter 11.
Otandise n'olwokusatu.
Bakolinse ekisooka essula ya 11 olwokusatu.
1 Corinthians chapter 11 from verse 3.
Naye njagala mmwe okumanya ng'omutwe gwa buli musajja ye Kristo. N'omutwe gwa buli mukazi ye musajja. N'omutwe gwa Kristo ye Katonda.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Muteeke kule tusooka okukwata.
In the major law we first hold.
Eyatuwa amateeka mu kuva essula eri ey'amakumi abiri.
When he gave us commandments in Exodus 20.
N'ekyamateeka essula ey'okutaano.
In Deuteronomy 5.
Okuyingira ey'omukaaga.
To enter 6.
Eyayogera nti osanga mu kitaawo n'ennyoko ekitiibwa.
Spoke that honor your father and mother.
Era ye yayogera.
Is the one who spoke.
Nti oyagalanga Mukama Katonda n'omutima gwo gwonna.
Love the Lord your God with all your heart.
N'obulamu bwo bwonna.
With all your life.
So tuweerezanga bakatonda abalala.
Never serve any other gods.
Wali.
Besides him.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kale olw'ensonga eyo.
Because of that.
Etteeka lye tusooka okutegeera.
The law we first get to understand.
Nga tuyingidde mu family entukuvu n'obufumbo obutukuvu.
Enter the holy family and the holy marriage.
Nti waggulu w'omukazi.
That above the woman.
Waliyo omusajja.
There is the man.
Bitwanyonyoka ku luli.
Which we got explained last time.
Waggulu omukazi.
Above the woman.
Waliyo omusajja.
There is the man.
Naye wakati w'omukazi n'omusajja.
But between the man and the woman.
Waliwo omwoyo omutukuvu.
There is the holy spirit.
Kitegeeza nti omusajja byagenda okukola omukazi bitali bya butuukirivu.
Means whatever the woman man is going to do to the woman which is not righteous.
Asooka kukulumya mwoyo mutukuvu.
First grieves the holy spirit.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Wanga tumanyo yali masekati gafu.
For we know the one in our midst.
Omwoyo mutukuvu.
The holy spirit.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kale bwo oyagala okulumya omusajja.
If you want to grieve the man.
Kubanga akuli waggulu eri.
Because he's above you up there.
N'omulumbayo.
And you attack him up there.
Osooka kulumya mwoyo mutukuvu.
You first grieve the holy spirit.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kale ate omusajja.
Now the man.
Wakatiiwe.
Between him.
Oba waggulu w'omusajja waliyo Kristo Yesu.
Above the man there is Christ Jesus.
Ate wakati w'omusajja ne Kristo.
And between the man and Christ.
Waliwo omwoyo mutukuvu.
There is the holy spirit.
Ye abeera mu masekati gaffe bulijjo.
He is in our midst all the time.
Okututabaganya kubanga amanyi. Tumanyi kusabanga bwe kitugwanidde.
To reconcile us for he knows we don't know how to pray as we ought.
Wabula ajja mu masekati n'atubeera obunafu
bwe. But he comes with the midst and bears our weakness.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kati waggulu wa Kristo.
Now above Christ.
Waliyo kitaffe.
There is the Father.
Ate wakati wa Kristo.
And between Christ. and the Father. There is the Holy Spirit. We see as the lampstand stretching through them. And that's the Father. And that is the Word. The Holy Spirit stretches within all of them. Praise Jesus. Now know. That that's the major law. Before you think of all other things you're going to be doing,
whatever
you're going to do may be grieving the Holy Spirit. For the woman, if they do what's not right to the man, or if it's the child, for this what we have not seen here, between the woman and the children. Above the children there is the mother, the woman. And in the midst of them there is the Holy Spirit.
And
whatever you're going to do as a child, you think that you've gripped the Holy Spirit and you refuse to honor your mother. And no. Between the mother and the father, there is still the Holy Spirit. Commanded and spoke that honor your father and your mother. Now the child can anger the Holy Spirit and anger the Holy Spirit and they anger the Holy Spirit still. They anger their father and they anger the Holy Spirit.
Christo.
And they anger Christ.
And they
anger the Holy Spirit still.
And
they anger the Father at the top. And whatever the mother does, they first grieve the Holy Spirit when they have done things which are not right. And they get to their husband and they answer the Holy Spirit and they anger Christ and they got the Holy Spirit still. And he end up being on the Father grieving him.
Yet
the Father misses from the ground.
Yes,
praise Jesus.
For
he's in the midst there. After the children,
Tata
the mother, the Father is there. Above there is Christ and the Father. You try to do what is required of you.
Take it to Allah.
We saw of that law. But why we saw it, when we are going to see the major second law, the Holy Family and the Holy Marriage.
For
first season, this is what we knew as the major law. What God has joined, no one should
separate.
But if we never knew, we never get to know who first joined. Let me tell you, you can never fulfill the second law.
Yes,
praise Jesus.
We're going to
be brought that second law in the few minutes we're having. That speaks in Genesis 2.
Genesis 2:21-24.
Lubereberye sura ya kubiri olunyirwa birimu olumu. Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo otungi ne yeebaka n'amuggyamu olubirizi lumu n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubirizi lwajje mu muntu okuba omukazi n'amuleeta eri omuntu. Omuntu n'ayogera nti ono nno ye gumba erivudde mu magumba gange ye nnyama evudde mu nnyama yange.
Okutegeeza nti,
meaning that
mukazi kitegeeza omuntu eyava mu musajja.
Woman means someone who was gotten from the man.
Yes, he was good.
Praise Jesus.
Naye nga tumanya omusajja yajibwa direct mukifaananyi kya Kristo.
We know that the man was gotten direct from the image of Christ.
Ate mukazi n'ava mukifaananyi ky'omusajja.
And the woman came from the image of the man.
Bonna ne basigala nga bali mukifaananyi kya
Katonda. And they all remained the image of God.
Nga bwe twawula mu lubereberye essuula esooka.
Like we had in Genesis 1.
26-30.
Katweyongereyo ku wano. Let's move on here.
Lubereberye 12.
Genesis 2.
Verse 24.
Olubereberye essula ya kubiri olunyiriri olwabiri mwenya.
Genesis 2:24.
Omusajja kyanavanga leka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo banaabanga omubiri gumu.
Yes, he was
praise Jesus.
Katonda mwenyini bwamara okubanga wali abateeseteese.
When God himself is there and is prepared them.
Agamba ati olunaku lwefuuka olubiriza olumu n'omuntu oyo.
The day you become one rib with that person.
Lwona ava ewa kitaawo ne maama wo bulungi nga bwe twalaba.
Come from your mother and the father well as we saw.
N'ogenda.
And you go.
N'obaako ekikolwa ky'okolwa.
And you do, and you're done upon a certain action.
Oba ne bakolako ekikolwa.
Or they do an action upon you.
Ekyo kikolebwako.
That which is done upon you.
Oba ky'okola ku banno.
Or what you do upon the others.
Munno oyo.
That your spouse. It's what makes you one body. What is called to separate? It's you to go and also join yourself with another person.
It
means you have taken the chain off that person. Praise Jesus. And you have committed adultery. Praise Jesus. That's why when they speak of what separates married people, they say except adultery. Now the truth is this. This physical ring we get on the fingers, it has a spiritual ring it depicts,
which
is going to be fulfilled in the shortest time. We cannot explain to people openly.
But
what separates that ring and gets it off? Or that chain. Or that chain which binds you. What can untie it is adultery. The adultery we knew of two types. The physical adultery and the one of abandoning God. Like we're going to understand. Now until they coming,
let us
think of those words which we are there and they who got out of it.
The
command given to people who have abandoned and stopped marriage,
whom
others call widow or widowers.
Yes,
praise Jesus.
Those
words, there is a law which encourages to teach the young generation.
And
if you don't teach them, it's a case towards you. Some of them we shall move on to see them. Praise Jesus. Now as you think on this marriage, if you dare enter in there,
now,
the question is this before we go ahead. Now you young boy and you girl, you think how many rings have you done so far? And you untie. That what goes so deeper. You did a lot and you need to repent. You used to tie knots and you untie them. And you moved like that.
That's
the last one. If we dare get you, there is nothing like losing you. If we dare find you, whether you found them in the bar, it's upon you. And you saw them wrongly when the lights were playing. You will have faced it.
Yes, he was.
Praise Jesus. You had gotten saved and refined you. Others say, if I've gotten saved and escaped. If you are escaped, it's upon you. You escape for your sake and for judgment. When you escape, when you've totally understood, even the one knows to do good and never do it, it's evil to them.
Yes,
praise Jesus. Because of that, brethren, the law of being tied. That's why when we introduce this occasion, when we bring any person, we bring them as if they are going to be reported. And we bring judges and lawyers over them on each side. If you've seen someone, if you are a man, you get your lawyers. Lawyers are people who are not yet gotten married. And they speak so much, yeah, wait for us, we've not raised money. Judges are people who are into the marriages. And they judge you immediately. The occasion is tomorrow and we need ABCD.
kale n'omuwala bwati ajja
n'abalamuzibaaroyabe
abamuwolerezawolereza
nemuweyokukadde
twetereze tunoonye obujulizi kale n'abalamuzi abantu abakirimu
abali
mu bufumbo
ensonga
zino zakyusibwamu olw'okuba nti oba ogenda
kusibibwa
ng'era ekkomera ly'ensi bwe
lifaananako
mukama n'ateekawo ekola eyo gye mujja
okulabana
yesu
yebazibwe
kale ffe ng'abalamuzi tuba tukimanyi ate ne balwa tubagamba
munoonye
obujulizi bwonna nga gubasinga
businzi
era bo tubabuuza gundi wazize omusango n'olaba
munnoo
ngaera tugambye ne ku bazadde be nti
ye
kale tugendagenda
okusasula
kubanga wakoze buti nokulaba omwana
wabendi
tobyewuunya ku lunaku oli nga byotandikubanga wano oba ogenda mu mpeta
kusibira ddala
era bw'omala okusiibwa wano
ne
bwe muyingira wali
tugamba
abo balina kuyingirayo babiri
naye nga
tebakusiba
naye we have to follow you and
ogenda weyo
nomuvayo going there
Yesu yebazibwe
praise Jesus
munaye bwetube tujja okukulabanga
that is how we shall be seeing you
nga tukugamba ate oyo omutwala
wa we tell you why you take this one
kukakasa obanga bakusiba naye
prove that they tied you with the person
Yesu ye was
raised Jesus.
Naye ng'etteeka lino
but this law
lyali lirwanisiddwa
been written
lyali limaze okulwanisibwa Satan
been fought by the devil
ng'ataddewo okuwandiika ebbaluwa
and he had put that right in a letter
ey'okugoba buli ensonga gy'oyagadde ng'ogoba
upon any reason you want to chase a
person buli kiseera olikimulwanga bw'oyagadde
the ring was always untied as you wished
oba wamusanze tewamwetegereza mu
mugongo whether you found them in a disco you never saw them properly
n'obusiŋgaana omugonga waliyo ebbanga
and you find that there is a patch behind the back
owandiika nkugobye olina ebbanga
write a letter of divorce and you chase them for that
wano otuukiriza etteeka olina okulaba obulungi newetegereza
you have to look very carefully and analyze
si kugwa bugwi ku muntu w'omusiŋŋaanidde
not on falling just on someone
n'ogenda bugenzi
and you just go with them like that
buli oko omugoba olwa buli nsonga
kale
nga tumaze okulaba etteeka ekkulu
eri
okumanya nti obufumbo buno bwatandikibwa katonda era nga waggulu
w'omwana
waliyo maama wakati wa maama
n'omwana nga
waliwo omwoyo omutukuvu
waggulu
wa maama waliyo
taata
era nga wakati wa maama ne taata waliwo omwoyo
omutukuvuwaggulu
wa taata
ono
waliyo kristo
there is christ
ne wakati wa taata ne kristo waliwo omuntu
between the father and christ there is the holy spirit
waggulu wa kristo
above christ
waliyo kitaffe w'omukulu
there is the father in heaven era
mu maaso kati gab'omwoyo aliwo
in their midst there is the spirit
kyonna ky'okulamanya buli mutendo olina gw'ojja gw'onyiiza obagwo
thing you do
gw'onyoomye
know that you're grieving someone ahead of you
nga tona kulowooza kunyooma bantu
besides thinking of despising people
oba omwami wo oba omukyala wo abaana
husband your wife or children
manya nti olina onyooma omwoyo omutukuvu
know that you're despising the holy spirit
onyooma kristo
you're grieving and despising christ
onyooma kitaffe
you're despising the father
we wayingiridde etteeka lino
it's where this law stood
katonda kyeyagatta tebakigatta
what god has joined no one should separate it
netutegeera nti agamba nti nno wona alekanga kitawo
nenyo
nemujja mwegatta n'omuntu
ono
neyeetaba
and they join
kigambo ekyo tugenda tukibuusa
amaaso
kale ne bagenda ku dining
and they go on the dining of the married people bagenda
yo
when they go there no one should separate them
okyayina kyansi nga tonna bagendayo na muntu nga mukyanyumya
still have a chance when you've not gone with that person and you still
ogaanira awo wakati
you may refuse when you're still just talking
naye nemugeza mubaako kye mukola
you dare do something
munnange niwe oba tonna bagenda eri kukusasula
friend even if you've not gone to pay yet
togenda ku
no one is going to separate you
teke eri kugatta libali hata lyalumya ddama
all with joints is ready joined you
ekiribaawukanya
what will separate you
omu nga yasoose ova mu mubiri
when one has gotten out of the body
oba gye tugenda okuwulira
what we are going to hear of adultery of the two types is the spiritual adultery of abandoning God. If you've been with the pastor, you began being with God and they go in shrines after and you drink alcohol and things like that, that too can separate you, as we are going to be seeing. This law is very strengthened, not to be just shaken of every reason you find. The master spoke with the disciples in Matthew 19. Not every reason you're going to stand on it to be able to be separated. Not like that. There are major issues which can and what cannot at all do that.
Yes, he was.
Praise Jesus. Matthew 19. We began from verse 2. Matthew 19, verse 2.
Ebibiina ebinene ne bimugoberera n'abawonyeza eyo. Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema nga bagamba nti omuntu ayinza okugoba mukazi we okumulanga buli kigambo.
Buli kigambo kye mpulira
oba
buli nsonga yonna
omanyi
natuuse eyo agenze okusuuka emicungwa gyakaddiye mu myaka
egyo twogera
ku micungwa
tegedde bulungi. They have gotten old. Now I've divorced you for that. The old ranges have gotten old. It's not every reason.
Yes,
praise Jesus. I brought you when you were slim and small. You've grown fat. I have divorced you.
That
fight and see how you will love each other to bear with it.
Whether
you find a way to slim them. Not every reason. You angered me tonight so much. I write a letter because you. Why did you anger me? Not every reason.
We
are chasing for every reason they found.
Find
them at the neighbor's place. Three times watching television. I have chased you. Why are you so always on the neighbor's house? You go so much to visit your home. You love so much the people of your side. That one you sit and agree upon that. People of the light of the word of God. But that cannot make someone be chaste. We shall see our reasons. Ahead there we're going to read a gathering here of those judges. And the man, you report things the woman has done to you to the group of the women. Now the man, the woman,
has to
report to the group of the men who carry out the judgments, which we saw in Corinthians. Now you'll do this home when you know that they're going to report you.
Ate Bible iragati singona abizanyira
Bible says if you joke with them
bakugira babiri bakutuza nogano basatu
2 3 come sit you
aja kubireza mukanisa
they will bring it out in the church
binagan
when it fails
utwale nga munagwan
take you like a pagan
obo ino tulekera muganda wafu
you have to leave the brethren for us
ulimengo kumbonya bonya mudalu
you will not be troubling them in your madness
kubanga mukama wafu yamwito kuwewe dem
Jesus called us to be given liberty
ate kuyagala okumuteka mu busibe
we want to put them in captivity.
Being
so much of those laws, how they're going to be applied.
Yeah,
in the Bible, you're going to read them. If you be loving God, you will be well. If you not love Him, you will go to experience
it.
For you expected to harden others' lives.
Because
the man who is expected to harden the life of a woman,
and
a woman who is quarrelsome wants to harden the life of the man.
Matthew 19
verse 4. He reminded them. Just chasing like that. Just divorcing like that. You know, when we speak of chasing, others never think of divorcing.
Yes,
praise Jesus. Even divorcing is expected. You alone can chase, they can't chase themselves. They can chase themselves. For they cannot chase you from your home. For you are the head. But they will chase themselves and go. For reasons which are clear, we are going to agree upon in all the scriptures.
But
these ones we are upon doing
in the one.
I told them Genesis. Genesis 1,
verse
26-27.
God
together one man and one woman. Genesis
2.
And he spoke like this.
Matayo esula eyekumi n'omudonyolokutaano. N'agamba nti omuntu kyanava ngaleka kitaawe ne nnyina yeetabe ne mukazi we nabo bombi banaaba ng'omubiri gumu.
N'ayingira mu ssula eyokubiri.
Enter the next verse. Chapter 2:24.
Agenda mu maaso okubannyonnyola
ebintu
bihali bwe biti ne bwe biti.
Things were like this and that.
Kakati bo ne bamujuliza nga bamugamba.
Now they told him.
Tuli mu Matayo essula ya 19 olw'omukaaga.
Matthew 19 verse 6.
Obutaba babiri nate naye omubiri gumu kale Katonda kyeyagatta wamu omuntu takyawulangamu. Ne bamugamba nti kale Musa ekyamulagiza ki okumuwa ebbaluwa ey'obwa okwawukana.
Ne bamugamba nedda.
And they told him no.
Ng'olese ebyolubereberye ebyo byotugamba.
The things of Genesis you tell us.
Omanyi abantu tebaagala butuukirivu.
People don't want righteousness.
Baagala nnyo ebintu by'okukaaya.
Want a lot of things of Ajum.
Kati bamugamba wadde kale mu lubereberye gye kiri.
Though in Genesis it's there.
Naye mu kyamateeka Musa lwaki yabitugamba.
In Deuteronomy, why did Moses grant us this right?
Kyamateeka 24.
Deuteronomy 24.
Katugendeyo ku kati.
Let's go right there.
Ekyamateeka essula ya 24.
Deuteronomy 24 from verse 1.
Omusajja bw'atwalanga omukazi n'amuwasa kale olunaatuukanga bw'ataaganjenga n'akatono mu maaso ge.
Bw'omusiŋŋananga akamyuka adduka dda.
If you find them when the brat is he's no more there.
Embuzi.
The goat is no more there.
Kakati gwe simanyi gw'oba gw'obadde nayo naawe.
I don't know whether you man you chase you've been having it.
Bwe bakukebera batya?
How do they check you then?
Boy, I'm telling you,
the song is for them of
every person.
Your issues, how are they detected and known? Are you the one with the goat?
Until
the skin was removed and eaten like that.
Ekyamateeka essula ya 24 olusooka.
Deuteronomy 24 verse 1.
Kubanga alabye ku ye ekitali kirungi.
Kyonna kye yalabanga.
Everything he saw.
Era bwe yakuleetanga.
When he brought you.
Wali nga abeera appetite y'ebyokulya alina nnene.
When he had the appetite
ku makya n'atula ku ntebe.
In the morning he sits on the
sofa. N'atunulira akabina akamu kaakya.
One of the pub is aside like that.
Ili esonga ngira.
That reason.
Agero tunulira okutu.
As it looks at the ear.
Kulinga kwa kamyu.
It's like of the rabbit.
Yesonga.
That too is another reason written down.
Atiboba buli nsonga yonna
ya kulaba nga. Every reason they came to see.
Agenda okulaba n'okuyomba oyomba mu
obusibu write it down
kojja kutuza ngo mutwe gw'ennyumba n'akunyonywa nango
as the head of the house
si bulungi
to explain to you hunger is not good
but baba saje basinga ngo kola bino
men did this
abakazi tebayina nga kya kuwira
we men had nothing to speak here
bango mukazi bwaba amaze okulaba munne n'abagenda
woman has seen a spouse and they go with them
ne bwafuna ebbali lifara kya
mulemera if they got any spouse they don't mind they just move on
era bagambogeranga bogeranga
gamu speak your words
bwe munakuwa munamba
get tired you will leave me
kubanga ye bwarondawo n'alonda aba
arondeyoliko she's done it the rest is upon you
naye abasajja
but the men They first looked, and the spoke things which of the young child is of a mature person now. We speak of the oranges in the chest. And
the
is very stretched.
That
is, oh my God.
As
he saw the one who had a career which is big enough.
And he
sits like three
people.
And the career is going flat now. And he writes it down and he chases you. But our master after is told that
he
quoted that in the tournament. Let's finish the tournament.
Ekyamateeka essula ya2:1 olusooka. Anaamuwandiikiranga ebbaluwa ey'okumugoba.
Bw'owandiikanga n'ogoba.
You wrote and you divorced just this person.
Naye mukama waffe abanyonyola bw'ati.
Our master explains them like this.
Tuzzeemu Matayo 19.
Going back to Matthew 19.
Matayo essula ya 19 olunyiriri olw'omusanvu.
Matthew 19:7.
Ne bamugamba nti kale Musa kyamulagiza ki okumuwa ebbaluwa ey'okwawukana alyoke amugobe. N'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe, Musa kye yava akkiriza mugobenga bakazi bammwe. Naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo.
Okuva ku lubereberye tekyali
bwe kityo.
Wabula bwali bukakanyavu bwa mitima gyammwe.
It was hardness of your hearts.
Nga mulemeddeko mu obusongasonga obutategeerekeka. Musa n'abawa amateeka. Naye tegaali malungi. Era mukama waffe yaddamu okuganyonnyolako. Mu Ezekiyeri essuula eno ey'23.
In Ezekiel 23.
Ezekiel 20:23-25.
He speaks like this.
Ezekiel 20:23. Era nate ne mbayimusiza omukono gwange mu ddungu, nga ndibasaasaanyiza mu mawanga, ne mbataataaganyiza mu nsi nnyingi, kubanga baali tebatuukiriza misango gyange. Naye nga bagaanya amateeka gange era nga boonoonye ssabbiiti zange n'amaaso gaabwe gaali nga gagoberera ebifaananyi bya bajjajjaabwe.
Emisiri gye baava nga baagala nkola
zeeye.
Era nate ne mbawa amateeka agataali malungi n'emisango gye batagenda kubeerera mu balamu.
Owulidde ekyali
mu you hear what happened?
Yabawa amateeka nga tebagenda kuba balamu.
Them laws and within them they are not going to live.
Nga babasoma ne bagamba Mukama yagatuwa.
And they read they claim God gave them to them.
Naye nga Mukama yagabawala bukakanyavu bwa mitima.
God gave them to them because of hardness of their hearts.
Ekyokwawukana.
The separation.
Sibuli ensonga nti eyawukanye.
Not every reason separates the marriage.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Wabula yabagamba.
But he told them.
Yabawa amateeka agatali malungi.
Gave them laws which are not good.
N'ebiragiro batagenda kubeera balamu.
Commands within which they are not going to live.
Era ago baagakolanga nga balina kufa.
When they did them, they always died.
Ekyaleesa Mukama waffe Yesu.
What brought the Lord Jesus?
Ze nsobi zino ze twali tukoze mu ndagaano
enkadde. The mistakes we committed in the Old Testament.
N'ajja okuzizzaayo nga
bwezaali
mu lubereberye.
To proper them as they were in the beginning.
Kyovula bwe muntu kubanyonyola mu Ebulaniya.
That's why the Spirit explains in Hebrews.
Ebulaniya 8:7.
Hebrews 8:7.
Ayogera bw'ati.
He speaks like this.
Ebulaniya 8:7.
Hebrews 8:7.
Kuba endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliko kya kunenyezebwa, tewandinoonyezebwa bbanga eri ey'okubiri. Kubanga bw'abanenya ayogera nti, laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama, lwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri era n'ennyumba ya Yuda. Singa endagaano gye nalagaana ne bajjajja baabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri. Kubanga abo tebaanywerera mu ndagaano yange, nange ne mbaleka okubalaba bw'ayogera Mukama. Kubanga eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri Oluvanyuma lw'ennaku ziri bwayogera Mukama.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Yasalawo okujjako n'affe endagaano
empya
okulongoosa ensobi ezaali mu ndagaano
endagaano
enkadde etandika ne Adamu.
The Old Testament begins with Adam.
Era agamba bo nga Adamu basobezza endagaano
ye.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Obulaba etandika amateeka eri bagamuwa ag'obufumbo.
It began when it's given laws of marriage.
Bo batuuka mu kkubo tebaabitunuulira nnyo.
When they reached the way they never looked onto them.
Kubanga Musa yali amaze okubawandika.
Moses had already written the book of Genesis to them and what was commanded there. When they reached Deuteronomy 20, they brought from Egypt.
For in Egypt
they used to divorce a woman upon every lesson. They brought it even to the Lord and they refused his command and gave them a law which is not good and the command within which they will not live. That's why the master corrects them.
Matayo 19 verse 19. Wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Obwenzi buno obw'omubiri
physical adultery
bwe bwokka obusobola okubanga bubagattula.
It alone can separate a marriage.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye bwe omugoba olwa buli nsonga gy'osanze
chase them of every reason you found
mu mubiri tewaliwo nsonga lala ejja kubya muntu.
In the flesh there's not any other reason you can chase someone
over
except of adultery.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kubanga bw'okola obwenzi
when you commit adultery
oba oyawukanye omaze okusumulula empeta eri yabasiba era waba tewakyali bufumbo butukuvu
n'ekitanda
tekiba kitukuvu.
Even the bed is no more pure.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kubanga twawulira
for we heard
Ebulaniya 13
Hebrews 13
onyolwokuna
verses 4
nti obufumbo busibemu ekitibwa abantu bonna.
Marriage should be honored by all people
era n'ekitanda kitukuvu
and the marriage bed kept pure.
Kitukulanga obeerako n'oyo omuntu yekka
purified when you are appointed with that person.
Obanga bw'ogenda otofunayo bitanda birala
or when you go elsewhere don't get other there
yeweebaka n'obalala
which you sleep with other people.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Usaidi zombiri.
On two both sides. Of the man and the woman.
Tewaba mfumbo butukuvu singa mmenya amateeka.
It's no holy marriage if you break these laws.
Empeta si ekakasa kino kyonna.
The ring is not what proves all this.
Empeta kifana nkya kino eky'omwoyo.
It's an image of depicting
what is spiritual. Obwe kyakoleddwa kitusobola kunyonyola mu bantu.
Or it's proving what is done.
Abantu bano babaddeyo nga balinako bye bakola.
These people did something and they joined themselves.
We don't
explain that in people.
Wabula mu kwambala empeta ennyonnyola ebintu bingi.
But the ring explains many things.
Biba bigenda okukolebwa n'era ebikoleddwa.
Which are going to be done and what has been done.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kale n'olw'ensonga eyo.
Because of that.
Agamba nti okuggyako ogw'obwenzi.
He says except for that ring.
Gwe gunaagattula ng'abantu
bano. What could separate these people?
Matayo 19 verse 9. Wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze.
Obeera mwenzi.
You are an adulterer.
Era n'oyo awasa oli gwe baagobye.
And the one who marries the one who has been chaste.
Naye abeera mu bwenzi.
They too, they are an adulterer.
N'oyo awasa yagobebwa ng'ayenze. Abayigirizwa ne bamugamba nti ebigambo eby'omusajja ne mukazi we bwe biba bwe bityo si kirungi okuwasa.
Ebyekirabo ebirabo twabiraba
kubanga
wansi yannyonnyola nti buli muntu alina ekirabo
kye.
Omulala asobola okuba nga abeererawo nga talya n'ekyemisana nga takira
n'ekyeggulu
ennaku zonna nga talya.
Twogera
ku dining
eyabafumbo.
Ate omulala
yet another
munnanga alya ku makya bamuwala nki n'ekyeggulo
even supper
okusinira ku birabo ebyo twabisoma abataaliwo.
Buli
muntu alina ekirabo ate ne Mukama ayongeza
n'okwongezaako
oba okukendeeza. Kale eri abaagala okwongezebwa musabe Mukama
anaayongeza
n'abaagala okukendeezebwa. Kale toyita munno nti omwenzi kubanga ayagala ekyenkya
n'ekyemisana n'ekyeggulo.
Kale sababu bw'abanga yeetaaga abikendeeza
bwe
saba Mukama akwongeze naye obe mufaanagane.
explained that he said that thing is not upon every pastor. But when he speaks of adultery, there is the spiritual adultery. When we look so much at this world, people trouble their spouses so much. For they committed adultery, but to discover them. And it's not easy. But if a person commits spiritual adultery,
they
easy to detect, and you know they do even the others.
And
you know even the physical adultery they enter into. When they speak except adultery, there is the chief adulteress Jezebel, the one who got from the Lord, the one who fell from the Lord.
It
is what is called spiritual adultery, and that too can separate you. We are going to be explained of it according to Hosea 4.
We
want to explain that issue. We begin from verse 10.
Hosea sura yokuno nyore 10. Awo balirya ne batakuta, balienda sote baliala, kubanga baleseyo okusaayo moyo eri Mukama. Obwenzi n'omwenge n'omwenge omusubi bamalawo okutegeera.
Bimalawo okutegeera.
Obwenzi n'omwenge n'omwenge omusubi bamalawo okutegeera. Abantu bange beebuuzizza ku kikonge kyabwe, n'omuggo gwabwe gubabuulirira, kubanga omwoyo gw'obwenzi gubakyamizza. Era bagenze nga benda okuva wansi wa Katonda waabwe.
Owulidde ekiriwo.
You've heard what happened.
Waliyo obwenzi bw'okuva ku Katonda.
There is an adultery of getting from the Lord.
Kubanga tumanyi newankubadde buli obwenzi bw'omubiri.
For we know the adultery of the flesh.
Abamu tunoonya obujulizi.
Others we look for witnesses about
that. Oli n'aleeta akaana okuva
bwebwe. Another brings a child they have given birth outside.
Oba mukwatiriza.
Or to get them.
Yes,
praise Jesus.
All
the witnesses come free and they have caught them and captured them. And they get them even and capture their video. Like we had that a witness of two or three. Let the issue be established.
Yes,
praise Jesus. Now because of that, you will be remaining with that one. You are in a problem. And I don't know what spirit told you to remain with that person.
Kubanga omuntu ayenze mubiri.
The person who has committed adultery in the flesh, they are forgiven once.
But
if you want to forgive them,
kubanga tujukira omwenzi gubali.
For remember the adultery was brought.
Yokana me. Munana.
That is John 8.
Ne bamugamba osonyidwa naye tokolanga ki?
And she was told, you've forgiven, but don't do it again.
Toddangamu.
Don't do it again. If you accept to forgive someone,
it's
once God gave us one time,
forgiving.
And you totally abandon it and you've forgiven. Don't always be there and you begin to speak, I forgive you last time, I forgive you last time, and you did ABCD.
If
you are really
good,
for the one who forgives, they also forget. If you fail, leave it. For God has set you free. You ask for your prison the second time. If they do it again. But let's read this verse. And we get explained.
The
adultery of getting from the Lord appears how? You know, some people, we marry and we get married. A person drinks alcohol and they beat you home and they refuse to pray and they drink waraji.
They
come back and they're smoking cigars. And you are born again, you're still there here and praying.
Lord,
you sent this person, have mercy. He was born again in
abandonment.
Unless when we found you like that, agree that you'll bear that. We are going to look onto all of that.
Do not enter
any complaint that God has given you a drunkard.
The
man who kicks everything.
Kick.
The woman is kicking the crutch of a motorcycle.
omukazi yenga ayina omumwe,
and the woman at the mouth,
buli kigambo kyayogera kikubire
kimunana, what she speaks slaps you 7 times.
Yes, he was.
Praise Jesus.
We're
still written here in John 8.
The forgiveness
of an adultery, how it happens. Even the Spirit will show it to you. You will see it. After you will blaspheme the Holy Spirit and you lighten and you abandon salvation, coming back to God, you give it up. You are no more going to come back. John chapter
8.
Yokane sura y'omunana olusooka.
John chapter 8 from verse 1.
Naye Yesu n'agenda ku lusozi lwa Zeituni, n'akeera mu makya n'ajja nate mu yeekaalu. Abantu bonna ne bajja gy'ali, n'atuula n'abayigiriza. Abawandiisi n'abafalisaayo ne baleeta omukazi gwe bakutte ng'ayenda, ne bamussa wakati, ne bamugamba nti, "Omuyigiriza, omukazi ono bamukutte ng'ayenda, bamusisinkanirizza." Naye mu mateeka ga Musa yatulagira okubakubanga amayinja abakola bwe batyo. Kale gwe oyogera otya ku ye?
Kubanga ne Musa etteeka ly'okuba amayinja yali bawafu.
Moses, the law of stone, get them a long rope.
Ate nga Mukama yamugamba libawa nti bagaanye.
And God told him to them, they have rejected my law.
Kubanga mu kuva abiri yali abagambye tottanga.
Exodus 20, I told them, don't kill and murder.
Omuddungu ne bajja n'amayinja ne bagamba,
that they came with stones to begin to stone their
harvest.
The way of the Arabs, which was in Egypt.
Then
you have understood me well.
God
told him, tell them to stone if they want.
But they have
broken the law, don't commit murder. That too was wrong.
That's
why Jesus took it out of the laws.
Matayo esula y'omunana olunyolw'okutaano.
Matthew 8 verse 5.
Yokaana esula y'omunana olunyolw'omukaaga.
John 8 verse 6.
Baayogera bati nga bamukema, babe n'ekigambo kye banaamuloopa.
Baali baagala kumuloopa ng'ayogedde.
They wanted to accuse something false upon him.
Naye Yesu n'akutama n'awandika n'engalo ku ttaka. Naye bwe baayogera okumubuuza, neyeegolola n'abagamba nti, mummwe atayonoonangako asooke okumukuba ejjinja.
Jjukira bano bonna be yali awandiika mu ttaka.
All these had written the dust.
Agamba bonna baali benzi nga baava dda Katonda.
All of them were adulterers, they had gotten away from the Lord.
Yeremia
in Jeremiah 17.
17:17. Katusomeyo ko katono.
Let's read there.
Bano mu mwoyo baali benzi bonna nga baava Katonda.
In the spirit they were adulterers, they had abandoned the Lord.
Ate n'obwenzi bw'omubiri bonna nga nabo baabukola.
Even physical adultery they had committed it.
Kati nga tebabakwatiriza.
And they had never captured them.
Yeremia esula ya 17 olunya lw'13.
Jeremiah 17 verse 13.
Ayi Mukama, essuubi lya Isirayiri, bonna abaakuvaako bakwatiddwa ensonyi. Abasenguka baliwandiikibwa ku ttaka.
Okimanyi nti yali eringa abawandiika.
You know he was there and
naye nga bonna yalaba benzi.
Yet he saw all of them were adulterers.
Nga baava Katonda omulamu.
Abandoned the living God.
Kati nga bakutte omwenzi w'omu mubiri.
And they captured a physical adulterer.
Gwe banyigiriza yekka.
They were pressing her alone.
Naye nga bano baali baava Katonda ne bagenda basinza ebirala nga nabo benzi.
These had forsaken God and went to worship other things and they were adulterers.
So nga ne mu mubiri era baali benzi nga tebakwatibwanga bukwatibwa mu
lwatu.
Tuzeeyo. Yokaana 8.
John 8.
Yokaana essula y'omunana olunya olw'omusanvu.
John 8 verse 7.
Naye bwe baayongera okumubuuza, ye neyeegolola n'abagamba nti, mumu atayonoonangako asooke okumukuba ejjinja. N'akutama nate n'awandiika n'engalo ze ku ttaka.
Yali awandiika bonna nga
bamuvaako.
Agenda okukebera mu bafunga bonna
gyebn'atunuulira
abato
nabo bonna and they're all in the dead.
Yeremi Yokana esule yomunana olunyiri olw'omwenda.
John 8 verse 9.
Nabo bwe baawulira ne bafuluma ebweru musolesole.
Omwoyo Mutukuvu yabalumiriza ekibi.
The Holy Spirit convicted them of sin.
Abakadde be basooka
bali bava dda Katonda ate nga benzi mu mubiri.
Second God and were adulterers in the flesh.
Okutuusa ku abakadde be basooka okutuusa ku b'enkomerero. Yesu n'asigalawo yekka n'omukazi we yali wakati. Yesu ne yeegolola n'amugamba nti omukyala bazeewa. Tewali asaze kukusinga. Naye n'agamba nti mpaawo omuntu mukama wange. Yesu n'agamba nti nange sisala kukusinga. Genda okusooka leero toyonoonanga lwakubiri.
Toddangamu.
Do not do it again.
Omwenzi bw'oba osimye omusonyiwa.
When you are pleased to forgive an adulterer.
Kiri gy'oli oyinza omusonyiwa omulundi.
It's upon you if you can forgive them once.
Bw'oba onaagumiikiriza n'omutunulako.
Bear and look them after.
Naye bw'omanya nga bw'onaasonyiwa teweerabire.
If you know when you forgive, you not forget.
Omanyi mute
muleke. You let them go.
Kubanga ayinza n'okunyiza n'onoonya
akabazi. Even anger you and you look for an axe.
N'oga juzikyewa. Okaakati kuba mwanvuma nga olina mwezi wano.
You are an adulterer here. Let me come.
Ojera akabazi n'omutwala
ensi. You get an axe and you.
N'omaliza nga oyonoonya
ati. You end up sinning again.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kale bw'osiima okumusonyiwa nga onaabyerabira.
Please to forgive and you forget.
Osonyiwanga.
You forgive.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Anyi mulimu abantu baddeyo ne baleekanga.
People are get out and shout.
Gundi yakwatidde munesi kuwa chapati.
So and so was captured with a chapati man and things like that.
Abantu bagamba kakati ate yawasizza omulala.
People say he married another.
Twabitegedde.
We didn't understand that.
Kati twali twagala omukazi naye atubuulire.
We wanted the woman to tell us.
Bwayinza okuba yali asasula musajja naye byakola.
She was paying the man of what he does.
Nga bonna bwonoonyi bwonoonyi.
And they are all sinners.
Naye lwakuba yasirika ye n'atayogera side ye kiki.
He kept quiet, never spoke his side.
Ekyamutwala okukola ebyo.
It's what took him to that.
Ebyo biri eyo mukama amanyi.
That is those things God knows.
Naye waliwo ekisinga okubalamula bonna.
But is what warns them most.
Bwe bwenzi buli obwo okuva Katonda.
It's the adultery of forsaking the Lord.
Era omuntu bw'abanga newankubadde abadde mulokole.
If someone has been born again.
Nga muwasizza bamufumbiddwayo.
Married and got married to them.
Naye n'ava Katonda.
And they abandoned the Lord.
Abamwenzi atasonyiki.
They are an adulterer you can never forgive.
Kusinzira ku etula mu Matayo.
According to what you see in Matthew.
12:32.
Matthew 12:31-32.
Kino kye kimu ku ebitayinza kusonyiyisa.
This is one of the things we can never make you be forgiven.
Ebyokuva olw'Omwoyo Omutukuvu.
Of blaspheming the Holy Spirit.
N'ova Katonda.
And you abandon and forsake the Lord.
Matayo esula ya 12 olunye lwa 31.
Matthew 12:31.
Kyenva mbagamba nti abantu balisonyiyibwa buli kibi n'ekyokuvvoola. Naye okuvvoola omwoyo tekulisonyiika. Buli muntu alivvoola omwana w'omuntu alisonyiibwa. Naye buli muntu alivvoola omwoyo mutukuvu talisonyiibwa. Newankubadde mu mirembe gya kaakano, newankubadde mu mirembe egigenda okujja.
Omuntu oyo avvoola yafaanana
ati. That who blasphemes appears and who is that?
Abadde mulokole.
He's been born again.
Amulisiddwa bulungi mu kigambo.
Enlightened well within the word.
N'akivaako n'atandika okukola ebirala.
Abandons it does and go do other things.
Ate n'asigala ng'alemedde ku musajja oyo omulokole omubonyaabonya.
And remain insisting on to that born again man to trouble him.
Omukazi oyo.
Or that woman.
Mutufu tetugenda kuganya
kino. We are not going to accept this.
Kubanga kiragiro kya Mukama erifi.
The command of the Lord unto us.
Okuweera ddala eddembe oyo aweebwa eddembe.
Give peace to the one who is given peace.
Era n'okumuwa okuweweera.
To give them freedom.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Kiri eri kanisa ne bakabona.
It's upon the church and the priests.
Okukola omulimu ogwo.
To execute that work.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Kusinda ku Bibulaniya.
According to Hebrews, Hebrews 6, explains with these words, how can you blaspheme the Holy Spirit?
You
cannot maintain you in the marriage with someone.
Niwankubadde nga tokwatiddwa mu bwenzi obw'omubiri mu lwatu.
They have not been captured in physical adultery openly.
Binje biraga nga olina obwenzi bw'omwoyo.
Many show that you have the spiritual adultery.
Obw'okuvanga Katonda.
Of forsaking the Lord. And you trouble the family. Hebrews 6. From verses 4. Hebrews 6 from verse 4.
Kubanga abo abamala okwakirwa ne balega ku kirabo eky'omugolo ne bafuuka abasse ekimu mu Mwoyo Omutukuvu ne balega ku kigambo ekirungi ekya Katonda ne ku maanyi ag'emirembe egigenda okujja ne bagwa okubivaamu tekiyinzika bo okubazza obuggya olw'okwenenya.
Kiba kizibu.
It is very hard.
Era Omutukuvu bw'aba akuwadde chance.
When the Holy Spirit has given you a chance.
Ayogera mu Bagalatiya n'agamba genda ofube okuzza muganda wo
gw'akyayimiridde. Galatians he said, go try to bring back your brother who is standing strong.
Waliwo chance eyo naye singa oba ogiganye.
That chance, but if you reject it.
Munnange oba olina okwesonyiwa.
Friend, you have to be.
Oluganda oyo.
You have to leave that brother.
Give
them the peace of the Lord Jesus.
But you
to explain and he says,
Abebulaniya esula ey'omukaaga olunyiriri n'olw'omukaaga.
Hebrews 6 verse 6.
Ne bagwa okubivaamu tekiyinzika bo okubazza obuggya olw'okwenenya nga beekomerera bokka omulundi ogw'okubiri omwana wa Katonda ne bamukwasa ensonyi mu lwatu. Kubanga ensi enywa enkuba egitonyako emirundi mingi neebala enva ezibasanira abo beemirirwa efuna omugabo gw'omukisa eri Katonda naye bw'ebala amagwa n'essere tesiimibwa era eri kumpi n'okukolimirwa.
Owulidde ekibeerawo.
You've heard what happens.
Nti singa otandika by'okuvvoola Mwoyo Mutukuvu.
You blaspheme the Holy Spirit.
Tutandise tuli balokolefu embiriri.
Began, we are both born again.
Ochankaranyiza.
You're messing up.
Oba obadde mwana mu maka.
Or you've been a child home.
Family y'abaana y'abantu batya Katonda.
The families of people who fear God.
Bwe n'obivaamu n'otandika okusambira n'okola
ebirala. You've abandoned salvation, go to sorcery and other things.
Oba okoze obwenzi bw'okuva Katonda.
Committed adultery of forsaking the Lord.
Era mu family yo tukwesonyiwa.
And in our family we ignore you.
N'obeera ku bibyo naffe ntubeera ku byaffe.
Go on your business which we get on our business.
Tonakuwaliranga nnyo muntu oyo.
You never get saddened of that pastor.
Bw'osaba ekisa kya Mukama n'akulaga nga waliyo engeri y'okumuzza.
When you ask the grace and God shows you there's a way of bringing them back.
Okozesanga chance.
You use that chance.
Naye bw'alibanga tagikuteereddeyo.
It will never put it for you.
Omulekeranga ddala.
You always leave the person.
Tulina engeri gye tusobola okukwanaganya abagenzi mu bwenzi bw'omwoyo omulundi gumu basonyiwe.
Half of way we can work on they were committing spiritual adultery to be forgiven.
Okusinziira bye yatugamba Galatiya esula ey'omukaaga.
What he told us in Galatians 6.
Abagalatiya esula ey'omukaaga.
Tutandise n'olusooka.
Bagalatiya esula ya mukaaga n'olunyiriri olusooka.
Galatians 6 from verse 1.
Abooluganda, omuntu bw'alabibwanga ng'ayonoonye, mwe ab'omwoyo mumulongoosenga, ali bw'atyo mwoyo ogw'obuwombeefu, nga weekuuma wekka naawe olemenga okukemebwa. Mubeeraganenga emigugu mwekka na mwekka, mutuukirizenga bwe mutyo etteeka lya Kristo.
Yes, you was
praise Jesus.
Otubanga tulaye muganda afe nga agenda.
We see the brethren going.
Agenda mu bwenzi bw'omwoyo bw'okuva Katonda.
Going into spiritual adultery for forsaking the Lord.
Nsobola okulwana okuzza omwami oba omukyalo.
And fight to restore that man or woman.
Naye nga weegendereza.
But you get be fair careful.
Wabwe aba ayingidde masabo ng'ago.
If they have entered shrines like that.
Oba atandise okugenda ng'agamba ab'ewabweru.
Or they have begun to go move tell people out.
Ngeri gy'akwanakwanamu.
How they go on.
Oyinza okwagala omusasula naawe akusiŋŋaaneko ng'olina gw'oyimiriddeko.
You may want to pay them that they find you to stand with.
Naawe n'ogenda era mpola
bw'oti. And you too you go gradually like that.
Oyinza omusanga nga alina akamwaka bambaavu naye ogera ebigambo ebinyiiza.
You find them they have a perverse mouth and they speak words with anger.
Naawe n'ogana nange nabikuddamu.
And you too somebody will answer you.
Naawe n'akutwaliriza mpola.
And they take you gradually like that.
Kale okusonyibwa kw'omuntu oyo kubaayo omulundi gumu.
Forgiveness for that person happens once.
Kubanga twandibadde tulowooza.
For we would have thought.
Nti obwenzi obw'omubiri bwokka bwe bugenda okwogatuula abantu.
This kind of adultery alone is going to separate the people.
Naye waliyo obwenzi bw'omu.
But there is the spiritual adultery.
Omuntu ayinza otandika okunywa walagi bubi nnyo.
Person can begin to drink waragi so much.
Kati gwe ne weebaka naye ate.
And you sleep with them again.
So ng'eri omuntu kuva agamba.
Yet the Holy Spirit is saying.
Temutamirukanga mwe wabula mujuzi bw'omwoyo.
Not be drunk but be filled with the Spirit.
Era abanazaalisi tebaweebwa mwoyo.
And the Nazarenes are not given wine.
Be balonde mu ba Mukama.
They are the chosen of the Lord.
ajja kunywera eyo sigara,
he would drink cigarette from there,
omusajja oyo atandika okukuba,
that man will begin to beat you,
awamu n'okuvuma,
together with abusing
oba omukazi oyo okola ebiringa ebyo,
that woman to do things like that,
ngomusinga atudde mu ntebe
ova kukola, you're coming from work,
mukulikeyo,
welcome back.
And
you look the way you're going to put the things you've come for. When you tell them to help you, you don't have hands. The commands of the Lord, I don't know whether he commands them to do that.
Which
is going to come down the third one.
Is it what service?
Which is called the service of each person in the marriage. They begin with this command, do not deprive each other. And things like that.
Yes, he was.
Praise Jesus. That's where we exchange the bodies. And the other is not his, and this one is not hers. And each one has taken another's body. Now, what are we trying to avoid?
Lest
you want to take food from the table and you slap the hands. You tell them, this is my food. And again, don't put it in your mouth.
If
your food, have the order of eating.
Because
some people are not easy. They put the forks up and they rather do something else.
And another
drives on the table on the top.
And the
eater is set on the table.
As we don't
expect you understand. The way we study, that's the language. We shall understand proper. We study for their different equipments and they benefit each. You lay the table properly. And prepare it well. Clean them and they get
to
be clean. Even the forks, let them be put well. Don't just get up once.
People
fall in the saucepan and the food is covered. You need to get out potato pieces.
What
is teaching us to profane?
It not ever
speaks profane. It speaks things right.
That is okay. We
shall see that next Thursday.
Yes, he was.
Praise Jesus so much.
But
they have told us we can restore that brethren. But what we do, these are the criteria. One
has
abandoned God is in adultery and in
prison.
We have to leave these brethren that they may be with their liberty.
We are in Matthew
18. We are in verse 14.
Matayo sura ya 18 olunyolwe 14. Bwe kityo tekyagalibwa mu maaso ga kitammwe ali mu ggulu. Omu ku abo abato bano okuzikirira. Muganda wo wakukola obubi genda omubuulire. Gwe naye mwekka.
Jukira bwe tuba tuzze mu bufumbo buno obwanga tuli ba luganda.
When you get to marriage, we are brethren. Now, Pastor Sebare is a brethren or related to the wife. You can sit them down or she sits you down
Katonda.
If you're forsaking the Lord.
All
this, you've become physical adult with the brethren who is elsewhere, who they never tied you with. They can sit you down if your brother is being taken. But even the adultery of forsaking the Lord is like that. Sit them down if they are wild in the head.
But
there are others who abandon God and they get
mad.
Whatever you speak, they don't want to hear more.
And
try to some brethren you speak.
Matayo sura ya 18
verse 15. Muganda wakolo bubi genda omubulire gwe naye mweka. Bwakuwulira ngofunye muganda wo. Naye bwatawulira twala omulala naawe oba babiri.
Osobola okufuna mu Buganda.
You can get in the brethren.
Babiri obo emufuuka basatu.
Like two or, and you get to be three.
Matayo 18 onyolo 16.
Matthew 18 verse 16.
Naye bwatawulira twala omulala naawe oba babiri. Era mu kamwa k'abajulirwa babiri oba basatu buli kigambo kikakate.
Buli kye mwogererayo.
Everything you speak there.
Kikakate.
It gets to be established.
Bw'abakkiriza okudda.
If they accept to come back.
N'okukkaanya okuleka ebikolwa ebiringa
ebyo. And repeat actions like that.
So you know what we've found in
Then you've gotten for your brother.
Era weefunidde omwami wo oba omukyala okuba abeera ku side bbiri.
For the on sides.
Abeera muganda wo.
They are a brethren to you.
Ate nga mukyala wo oba mwami.
And they are a wife or a husband to you.
Obanga mwana wo.
Or they are a child.
Era mubeera baaluganda singa abaagenze oba osobola okumuzi.
And your brethren, if they have gone, you can restore them.
Abanya abamu tulowooza babano abaana baffe si baganda.
You know, some we think our children are not related, our brethren to us.
Nsi y'omwoyo tulina kitaffe.
In the spiritual realm, we have all one father.
Era oyo abeera waaluganda.
And that one is your brethren.
Tuongera ku mutendera oguddako ne batugamba.
Speak of the next criteria they tell us.
Matayo sura ya 18:17.
Matthew 18 verse 17.
Era bwagaana okuwulira abo bulire kanisa.
Kakati ne kiddirira.
What follows?
Tuyinayo bali betu abagenda okubeerayo.
We have them who are going to be there.
Baroya.
The lawyers and the judges.
Usaidi y'abakazi.
The side of the women.
N'abasajja.
And of the men.
If
it fails there,
general,
come in the church generally.
And those
words are
spoken out. The
three witnesses who
are first. They first
come and have told us of the issues and refuse them.
And
they sit the church.
With, as a group
of these men and the women.
And
they bring the reasons they refuse them.
As
we sit generally as a church.
And these are
the ones explaining us.
You
tell us if you decide to refuse.
We
see you like this down here.
Matayo sura ya 18:17.
Matthew 18 verse 17.
Era bwagaana okuwulira ekkanisa abeere gy'oli nga munnaggwanga era omuwooza.
Abeera ki?
He is a pagan.
Aba takyafugibwa mateeka
ga Katonda. He is not governed by the laws of God.
Kitegeeza etteeka erikusiba naye.
The law binding you with
him. Yabasumulula.
It set you loose.
Yes, he was
raised Jesus.
He's
a pagan, governed by the laws of the world.
After being that
drunkard, messed up at home,
in
the laws of the world, they say you separate.
Now he's a
pagan, you can never be with him or
her. He's like a
tax collector, like any other person outside. In the world.
Don't
think the law of salvation still holds
you. Break
yourself with him and Ohan, you break yourself.
You will cover a
snake and rear more heads. More snakes.
And the younger
snakes will be burnt and they will bite you.
Those
and many words will answer you or she ahead there.
Little.
And after they bath much.
Now
be very careful in that word. Praise Jesus. I have a question there. These three brethren have sent there. If they come,
you
go with them and you sit aside.
When the
first time you spoke yourself, they refused to hear you.
This
time you aside and you are a witness. You go and you sit aside if it's possible.
If you see when you
there, they get so hungry, they want to welcome people. You don't go with them.
Send
the two to go and the third perhaps.
For when
they see you, they can run from these people.
Yes, we
praise Jesus.
We are
not going to be in that captivity.
The church
has struggled so much in that word. Praise Jesus, brethren. Pastor, what I'm requesting to know, the brethren have called three witnesses for that brethren. It's failed now, it reached a church level. Church means what? They bring the person in the pulpit. The church is us seated here. We've come to be the many witnesses.
No one will arise
that so and so chased the wife for reasons which are not right. Or
there is a witness.
We become the many witnesses over that issue. And on that day, we first call the heaven and earth
to
be the witness over that word. And this has refused the commands of the Lord, and they have committed adultery and gone from the Lord, and they take peace from the one God called to have peace.
And
what he told us in Matthew 11 from verse 25, he says these words, Matthew 11:25.
Mu biro ebyo Yesu n'addamu n'agamba nti, nkwebaza Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga wakisa ebigambo bino ab'amagezi n'abakabakaba n'obibikulira abaana abato. Weewaawo Kitange, kubanga bwe kityo bwe kyasiimibwa mu maaso go, ebintu byonna byankwasibwa Kitange. So tewali muntu amanyi omwana wabula Kitaawe, so tewali muntu amanyi Kitaawe wabula omwana, na buli muntu omwana gw'ayagala okumubikulira. Mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Mwetikke ekikoligo kyange, muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima. Nammwe muliraba ekiwummulo ky'emyoyo gyammwe.
Twakowa ebintu by'omu nsi, abantu gye babeera nga bafumbo nga bakubagana banywedde
waragi,
bakoze ebintuntu tetuba tuzze kuwummula kubeera mu mirembe,
tuli
bawombeefu
era
nga tuli bateefu, kati ate ggwe
n'otabanguka and you take the peace from your spouse. It's church, work of the church to continue to establish that rest. And he spoke in Isaiah 28:11, and he said this, Isaiah 28:11.
Nedda naye alyogera n'abantu bano n'emimwe migenyi era n'olulimi olulala, be yagamba nti kuno kwe kuwummula, mumwe okuwummula oyo akooye era kuno kwe kuwera, naye ne batabaganya kuwulira.
Owulidde ekigambo
ekyo,
ffe tuliwo okunyweza ekiwummulo
n'omuntu
okuba nga agamba
and the pastor to feel a relief, they got saved from the world, and the men of the world I got saved from them, and their works and acts.
I
got saved from the women of the world and their acts. I got a woman who fears God, a man who fears God, who obeys the laws of the Lord. If you try to take away that peace, pastor try to see that that peace is restored.
Yes,
praise Jesus. Unto the one God saved. And to give them the joy of their salvation. For we remember in Psalms 51, verses 12, and he spoke these words.
Zaburi eyata numwemu, ulunyiri yolwe kuminorum. Zaburi eyata numwemu, ulunyiri yolwe kuminebili.
Psalms 51, verse 12.
Onkomezewe sanyo yobuloko zivo. Onyweze n'omwoyo ogw'eddembe.
Tuba tuzze kufuna ssanyu lya bulokozi.
We come to get a joy of salvation.
N'okunywezebwa n'omwoyo w'emirembe.
Established with the spirit of liberty.
Waawulira.
We heard.
Wakolisa ekyokubiri.
In 2 Corinthians.
Sura eri ey'okusatu.
Chapter 3.
Nga Mukama waffe gwe mwoyo.
And the Lord is the spirit.
Era waba omwoyo gwa Mukama waffe.
And where the spirit of the Lord is,
we waba eddembe.
There is liberty.
Bw'osoma onyulwe 15-17.
15-17.
Kati tetwagala muntu yenna.
We don't want any person
okukola obutabanguko obujja omwoyo wa Mukama
mubasikatiga.
Wajjawo omwoyo
w'obutabanguko.
Kati kyagamba,
bwe
tumala okugaana okubawa essanyu
ery'obulokozi
okubawa okuwummula,
tuba
tujja kuleeta mu kkanisa,
bw'ogaanirayo
tujja kunnyonnyola nga toliiwo.
We shall explain when you're not there.
It's
command by command.
You
go to Isaiah
here. What he
said this and this is doing another thing.
Isaiah 28 verse 12. Beyagamba nti kuno kwe kuumula mumu okuumula oyo akooye era kuno kwe kuwera naye ne bataganya kuwulira. Ekigambo kya Mukama kye kiriva kibeera gye bali ekiragiro ku kiragiro.
Kati ku lunaku olwo.
Now on that day,
tubeera ku eyo topic.
We are on that topic.
Ne tusomesa emitendera gyonna Mukama obufumbo bwe yabutegeka.
We teach criteria how God prepared his marriage.
And
you refused.
And
you do what you want. We bring command by command.
Isaiah 28 verse 13. Bagende babwe bugazi.
Prove you fail and you abandon God.
Bamenyeke.
Mubamu n'okukumenyera ddala.
It's been breaking you totally.
Ono omuntu taliddamu kuba wuwo.
Person will never be yours again.
Tulira ddala.
Inchayukan break you, leave our born again.
Va kuwa oluganda vumubonyabonya.
Leave the troubling the person.
Bategebwe bakwatibwe.
Tuba bali mu kujandikwa kumukwata kumukwata.
We get scriptures to ensnare after them.
Paka nga
tukakasa nti. Proof.
Emitendera gyonna yagigaana oyo
kwe kutera. They failed and refused all of them.
Era tufuna abasajja n'abakazi abagezi.
Men and women were wise.
Obyawandiikibwa.
In the scriptures.
Abagenda okusobola.
Who are going to be able.
N'okusalira bamalayika omusango.
Even to judge the angels.
Bakoliisi ekisooka.
First Corinthians.
Esula ya mukaaga olusooka.
First Corinthians chapter 6 from verse 1.
Bakoliisi ekisooka esula ey'omukaaga olunya olusooka. Omuntu yenna kumwe bw'aba n'ekigambo ku munne ayaŋŋanga okuwoleza ensonga abatali batuukirivu so si eri abatukuvu.
Bwe tuba n'ensonga ebintu nga bikyali bya kanisa tetusooka kugenda nikuloopa
wabweru.
Mpozziko ng'olina atakkiriza gw'oli naye.
Except you have someone who doesn't believe you have.
Kubanga awo Bible yeraga.
For Bible says.
Bw'oba naye ne mukkaanya.
If you are with them and you agree.
Nga tajja kunywa mwenge tajja kukola kino tekiri.
Alcohol and do other things.
N'okusinzanga bakatonda abalala.
And worship other gods.
Okkiriziganyiza okubeera naye.
And you are free to be with them.
Osobola okubeera naye.
You can be with them.
Ebikolwa byo biri mulokola.
And your actions will be saving them.
Naye bw'aba akola ebiringa ebyo.
If they do things like that.
Twogera ku abo nga bakusiŋŋanye naye nga mbadde temuli balokole omu n'olokoka.
Found you and both of you are not born again and one you get saved.
Era nabo tunaalaba emitendera gyabwe.
They too we shall see how we handle them.
Tukyali ku baana abali mu nnyumba y'obulokozi.
We are still on the ones in the house of salvation.
Kubanga ebyoli ali wabweru.
For the one who is outside.
Waliwo asuubizibwa okujja nga bw'ali.
There's one who is promised to come as he is or he.
Naye bw'atuuka afuuka ekitonde
ekyo. When they come they become a new creation. Let's first finish here.
Bakolinsi ekisooka essuula y'omukaaga olunya olw'okubiri.
First Corinthians chapter 6 verse 2.
Oba temumanyi ng'abatukuvu be balisalira ensi omusango. Era obanga ensi mmwe muligisalira omusango. Temusaanira kusala ensonga entono ennyo.
Zino nsonga ntono nnyo.
These are very trivial issues.
Ezo tetugenda kukuleka obonyebonye banno.
God leave you trouble your spouse like that.
Wasizole sawo.
Married abandoned.
Toleta byakulya waka.
Don't bring food home.
Obeera mu bibyo
eyo. You are in your business.
Omusa. Bagira kuba abasajja n'abakazi abagezi mu byawandiikibwa.
Women who are wise in scriptures.
Bajja kukuloopa.
They will plead and bring your case.
Ate mujjamu emize emirala egiraga nti wava Katonda.
When other characters come proving you abandon God.
Bajja kuba bakuyitira mu Buganda.
They will be calling you when you refuse.
Munnange ojaliyitibwa wakati w'ekkanisa.
Be brought in the church.
Mufe kubanga ffe
ekkanisa. Within us, for we are the church.
Ab'ensonga bayimirire.
And the people will stand who have an issue against you. Praise the Lord, brethren. Now on that issue when you have not agreed, they have committed adultery on God or on the physical. I've decided, I've said I'm not going to be able to stand with you. It's not you deciding. You've had the criteria. You may decide when you have something else in you. You have someone you have desired. Chasing is in the right criteria. If it's set free from weak reasons, you're not accepted to get another.
It's
what they say. Marry another is adultery because of reasons you are not right.
You
are bound for chasing without reasons you are right. When we see the service of each partner in the family. Let's finish here.
First Corinthians
chapter 6 verse 3.
Temumanyi nga mulisalira bamalaika omusango. Tulirema tutyo okusala emisango egy'omubulamu buno. Kale bwe muba n'okusala emisango egy'omubulamu buno. Abanyomebwa mu kanisa abo be muteekawo.
Tetujja teekawo banyomebwa mu kigambo.
We shall not put you all despite in the words.
Abantu abategeera obulungi.
People understand the words.
You're
going to be within these issues.
And you're
not to come direct.
That kanisa, now, ngomu,
me as one,
mukoye.
I'm paired with this person. Those are the commands in the Bible. If you love God, you will follow them.
You must
get a brethren of
Perhaps
the devil is missing
you.
When you speak with your spouse, they can be restored. And it takes you still encouraging
experience.
Unless when you've captured them in these issues.
Or you
they are totally forsaken and left God. And you bring two brethren of yours, or three. When they refuse,
this
is wise they've told us about.
You'll
be first handling it like that. They will not be wise on their own. People determined in the word of God. For he speaks by saying, if you have refused the word of God, what wisdom is within you? Means you must be filled of the word. If you refuse there,
then
the reasons, issues will be brought out. Now align yourself, is your life. His name will always reach. If they tell me that I still love you, I can come back. But changing to come to God is not possible. Unless when they want a doubt
reference.
They love you, not the whole of you. They are lasting something over you. Perhaps you may be a professional. In the field. You can't coach everywhere and you're a professional there.
Not the way to
think
about
for loving you. No,
I know come away again.
Speak somewhere in Hosea. People didn't come back to God,
but the Lord was
saying, because of the bread on the Lord.
I come
back, they see you have your money, and they claim they have come back. Let's pose the questions. First Corinthians 6 verse 5. It involves shame. But when they bring you here,
Chiri bwe kityo nti mumwe temuyinza kuzuuka muntu mugezi ayinza okusalira baganda b'ensonga naye w'oluganda awoze n'owooluganda era ne mu maaso gaabo abatali bakkiriza
era ne mu maaso gaabo abatali bakkiriza
even before the unbelievers
naye era bwe mutyo mumaze okubaako akabi kubanga mulina emisango mwekka na mwekka lwaki obutamala gakolwanga bubi gwakolwanga bubi lwaki obutamala galyazaamaanyizibwanga naye mmwe mwennyini mukola bubi mulyazaamaanya era n'abooluganda
mubeera n'ensonga omu masekati ate nezigaana ovaawo ate ne musigala mbwe muzze
mukuŋŋaananamwerimba
mmuli batukuvu
tuli mu Bakolinso ekisooka essula ey'omukaaga olunyiriri olw'omwenda oba temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa katonda temulimbibwanga newankubadde abakaba newankubadde abasinza ebifaananyi newankubadde abenzi newankubadde abafuuka abakazi newankubadde abali ebisiyaga
waliyo abafuuka
abakazin'abali ebisiyaga
kati abafuuka abakazi
they will become male prostitutes
kati oli mukazi na mukazi
you are a woman and a woman
bwate omukumweye mukazi
that one of you is the man
bikyo bibeera bikolebwa
what are you what is that being done
ate omu musajja
another is a man
oli munne musajja
even the boss is a man
ateekako n'akabi
that one of them even puts a bomb upon themselves
yekola akola ebitasaana
things which are not required and right
abomola amatu
you put holes in your hair
ateekamu obuntu ntu atajjaano mu musajja atu
and they come that the man seated here
ebintu byo tetubyefuulafuula kuba ebinaalabika tu
we shouldn't make
ebonaabo olina mukyala
even when tujja
kugamba kati oyo mukyala munna akola kya
and you are a woman we shall ask what is your fellow woman doing there
lisajja ly'omuliri wakalitaddemu
eyalinaomanyirawolirina ekikyamu
buziko nga wabikoppa bukopi gw'oluganda yabikoppa
biveeko
tuli mu Bakolinso ekisooka essula ey'omukaaga olunya olw'ekkumi newankubadde ababbi newankubadde abeegombi
agati bwonaaba nerisajja oba erikazi eribbi ebyo byonna tulina obitunulamu okubirekeranga
tojja
kubeera na muntu mubbi
newankubadde abatamiivu
tetusobola kuba
nabakibona
ddeyo neweetamiiza tamiza bw'okomawo ku mwana wa mukama newalagiwooyo
newankubadde abavumi
olyawo oli mukazi naye ngaomumwa
gwo
osumuka n'osumulula n'osumula ekipa ya
soda
nolyoka obalusawo
ebigambo
nga bijjudde empimusanvu musanvu
ekigambo
gwekigambo mumutima yawulira empimusanvu omulundi
gumu
mulimu n'abasajja sibo nga boogera gagambo nga gati galinga engoomi omukazi amugamba ebigambo omukazi n'atuuka
n'okukaaba
ebiringa ebyo byonna byakusalibwa
omusango
ate otuyambanga bw'aba musajjawo ng'ayogera agagamba omurikoodinga nga lumu nga
tamanyi
oba omukyalo oyo
olyoke
tujja biteeka wano
live
twagala batukuvu mukama yatugamba mu zefaniya mutukuze
ekibiina
naye wanna ekikira tufudde nedda abooluganda kiri bulungi tuleme okweka obutali
butuukirivu
nga twerimba nga tuzze okukuŋŋana ku batukuvu
ba mukama
Tulimba Kolinsi ekisooka essula ey'omukaaga olw'ekkumi.
First Corinthians 6 verse 10.
Newankubadde abanyazi.
Mulimu aganyazi.
They were swindlers.
Ibaliyo nga linyazi likomawe wakakulireta sente.
Swindler comes back home and brings money. Mujja
ke kimwe ky'ekkumi muno muweeri mukama.
To get the tithe to give to the Lord on that money.
Tulimba Kolinsi ekisooka essula ey'omukaaga olw'ekkumi.
First Corinthians 6 verse 10.
Tebalisikira bwakabaka bwa Katonda.
Kakati oyo tuba tukola naye
ki?
Era abamu ku mmwe mwali ng'abo naye mwanaazibwa naye mwatukuzibwa naye mwaweebwa obutuukirivu olw'erinnya lya Mukama Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'omwoyo gwa Katonda. Byonna birungi gye ndi naye byonna tebisaanira. Byonna birungi gye ndi naye nze sigenda kufugibwanga kyonna kyonna.
Si buli kimu kirina okufuga okusimayo olina obusungu bonna byandibadde birungi
eriwoba
obiraba osobola onyiiga
wulira essanyu ng'onyizeofulumya
ku kagambo
aganene
mumpulira kati ntolokose obedda kalinda kumaja kwonna.
I've been waiting for this person this morning.
Kandi ndoke nkasabulize omu akajja tegeera.
Now release the mouth and they will experience it.
Kajja wulira ekivundu ky'ebigambo.
Feel the rot of the words.
Natumaleyo wano.
Bakolinsi ekisooka essula ey'omukaaga olunye lwa kumi na ssatu.
First Corinthians 6 verse 13.
Ebyokulya bya lubuto n'olubuto lwa byakulya naye Katonda alibiggyawo byombiriri naye omubiri si gwa bwenzi.
Not at all.
Naye gwa Mukama waffe ne Mukama waffe avunaana omubiri era Katonda yazuukiza Mukama waffe era naffe alituzuukiza olw'amaanyi ge.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Ababadde bagamba nti Mukama akebera mutima.
You've been saying God checks the heart.
Akugambye avunaana naki?
I told you he accuses
omubiri.
Even the body.
Era n'eri alikuvunaana byewakolanga mubiri.
Even he will accuse what you did within the body.
Temumanyi ng'emibiri gyammwe by'ebitundu bya Kristo? Kale nzirirenga ebitundu bya Kristo mbifuule ebitundu by'obwenzi.
Tetujja kukkiriza ebyo
ebintu byammwe. We shall not accept those things. No.
Bw'ogamba nti wafuuka kitundu ku Kristo kola
ebikugwanira okukola.
Tulimba Kolinsi ekisooka mukaaga olunye lwa kumi n'omukaaga.
First Corinthians 6 verse 16.
Oba temumanyi ng'eyeegatta n'omwenzi gwe mubiri gumu.
Kwegatta n'omwenzi.
If you join without a process.
Yagenze n'akola byakola.
Who would do things they did.
Nadda ne mubeerera
wamu. And they come back and remain together.
Oba yagenze mu ssabo.
If they went to a shrine.
Nadda mu mwebase muli mwenna.
And they come together in the house.
Nawe obeera ye.
You too, you become them.
Tuli mu Bakolinsi ekisooka essula ey'omukaaga olunye lwa kumi na mukaaga.
First Corinthians 6 verse 16.
Oba temumanyi ng'eyeegatta n'omwezi gwe mubiri gumu. Kubanga ayogera nti bombiriri banaabeeranga omubiri gumu.
Munnange n'eri waliyo okugattibwa. Mu bikolwa ebitali bya
butuukirivu.
Bw'omulemerako mufuuka omubiri
gumu. If you insist on them, you become one body.
Mu by'obwenzi n'obubbi
n'ebingi.
Bakolinsi ekisooka mukaaga kumi na musanvu.
First Corinthians 6:17.
Naye yeegatta ne Mukama waffe gwe mwoyo gumu. Mwewalenga obwenzi. Buli kibi kyonna omuntu ky'akola kiri kungulu ku mubiri. Naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye. Oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu ali mu mmwe gwe mulina eyava eri Katonda nammwe temuli ku bwammwe.
Tetubeerawo ku bwaki.
We are not our own.
Tulowooza nga kusalawo wekka.
Tulowooza nga
tuliwo ku bwaki. Kristo
yatugula. We are there for Christ who bought us.
Tewabaawo n'omuntu n'omu akujja mu
ddembe. Shouldn't be any person taking you out of that liberty.
Kunyigiriza nga lowooza osalawo wekka.
Press you and deciding alone.
Kubanga mwagulibwa na muwendo.
Muwendo tuguseemu ekitiibwa
ng'omusaayi
gwa Mukama waffe
Yesu. Let's honor the price with the blood of Jesus.
Kale mugulumizenga Katonda mu bibiri gyammwe ne myoyo gyammwe.
Tugulumizenga Katonda.
Let's glorify the Lord. And honor him with our body and our spirits. And all of them are of the Lord. We shall come back to see the third law.
Services that we know okukola mu family entukuvu.
The services we have to do in the holy family.
Era mbufumbo obutuku.
And in the holy marriage.
Mukama akuwa omukisa.
May God bless you.
Tugenda kutendereza n'okusinza.
We're going in worship and praise.
Tujja kujja twanjule engeri gy'ova mu kitabo eky'okufa.
We shall come and introduce how you get from the book of death.
Okuyingira mu kitabo eky'obulamu.
Enter the book of life.
Olugendo lw'eggulu.
The journey of heaven.